Omulenda bandi mukwemenya etali wiki oba mwezi gwokka era nga nkusaba mukwano byentonye bingi munnange gwe mukwebaza okoma kuwebale kyemba nnize mukwebaza kumpa kulamula mu mwoyo gwo bingi byolina ebyankuba buli kimu mami oli wanjawulo so nkimanyi tokirina mu mwoyo gwo ekyokutanza alingane kozesa kweva mulina fene tujja kukumira bulungi wammwe awatali bafiirwa onanjogeza ebitasaanira nno kati tunulako eno erasaasira ofunaki mukuleka nempanjaga nze mutuufu bali beesoma awo balekonga kukifo mumwoyo gwo kozesa kweva mulina fene tujja kukumira bulungi wammwe awatali bafiirwa onanjogeza ebitasaanira nno kati tunulako eno erasaasira ofunaki mukuleka nempanjaga chofuna njagalo chimanya sobichi wetu batu agalanye kakasa katonda techimunyiza oba wapima mukucha sente siri mkode chote chikutisa wandi vango limutufa vamosi vangu wabera bayaye yagala mtu alinganza takukalubirize mubya sente atera boyagala sega wao mubya lave bashuwa diru zekalenzi kasimora kamanyiravu nekitone kyenyimba neyamye nkuweke nfuna bulika wavu tulika lya bwababiri kozesa kweva mulina fene tujja kukumira bulungi wammwe awatali bafiirwa onanjogeza ebitasaanira nno kati tunulako eno erasaasira ofunaki mukuleka nempanjaga nze mutuufu bali beesoma awo balekonga kukifo mumwoyo gwo kozesa kweva mulina fene tujja kukumira bulungi wammwe awatali bafiirwa onanjogeza ebitasaanira nno kati tunulako eno erasaasira ofunaki mukuleka nempanjaga nze mutuufu bali beesoma awo balekonga kukifo mumwoyo gwo siro kireteno newe nemira kokwetu ganga tonna bakusima tejintasa kangutegere mukole abakukwana we bali kunyiza bebafuba gokukunemi abakunyumiza bingi koterongane tebamanyi mukisa gwalavu nti kukyukanga mukisa gwa sente bwebamanyi tekiribaawo ekyobalekano gyoyagala munze nize loli nzikiriza ndikulabiriro kira wotakiroza siragidde nsabye mu buntu mbeere nawe kusaba onneesige muntu wange nakwerabiza ebyayita kozesa kweva mulina fene tujja kukumira bulungi wammwe awatali bafiirwa onanjogeza ebitasaanira nno kati tunulako eno erasaasira ofunaki mukuleka nempanjaga nze mutuufu bali beesoma awo bali era salira no kalitu nula keno era sasira no funa kumukoleka ni panjada zemutufu alivesoma awo balikonda kujifomo yongo
linda nkusabo sasire
awo balikonda kujifomo yongo
sirina tabize jena kola sasira ko yataka vintyo wakakano
awo balikonda kujifomo yongo
malungi ye
www.mp3ugandanmusic.com.